mu masaha y'agasusuruko nibwo izuba rya Amerika yageze mu kagari ka Kirenga mu murenge wa Mayange akarere ka Bugesera twasanze benshi mu batuye bagiye mu mirimo yabo y'ubuhinzi ariko tubabashije guhura n'umuryango wagize uruhare muri Jenoside n'uwayirokotse turi mu rugo rw'umubyeyi Antonia Mukantabana ari mu kigero cy'imyaka 70 nawe akora umurimo w'ubuhinzi nubwo twasanze atagiyeyo mu gihe 1994 uyu mubyeyi wari usanzwe atuye muri aka kagari yiciwe abana batanu ndetse n'umugabo we yasigaranye umwana umwe rukumbi muri uru rugo turi kumwe na Ntawangwa na bose Evariste bafite imyaka 54 mu gihe cya Jenoside yari afite imyaka 24 yagize uruhare muri Jenoside Ntawangwa na bose yabwiye Ijwi ry'Amerika ko we n'umuvandimwe we bagize uruhare muri Jenoside uwo bavukana nibo bagize uruhare mu rupfu rw'abana ba Mukantabana ndetse n'umugabo we ubwicanyi bakoze babukoreye mu kagari ka Kirenga mu murenge wa Mayange ari naho bakomeje gutura kugeza ubu Ntawangwa na bose mu buhamya bwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yagiye mu gitero ari kumwe n'umusirikare kishe umukecuru n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we yaje kuburana mu nkiko zisanzwe akatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu gihe 1998 akirangiza mu mwaka w'2003 mu biganiro twagiranye yongeye gushimangira ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu bumwe n'ubwiyunge mbere yo kuganira na Ntawangwa na bose yabanje gutera indirimbo yo mu kiliziya nk'ikimenyetso cy'uko yacengewe n'amasomo yahawe
mbona ngiye gutsindwa rwanda z'imana zunyuze mu nzira maze mbona agakiza ko mana ye kwibunda nzajya yiyungiraho
Ntawangwa na bose yafunze imyaka 15 kuri ubu amaze imyaka igera kuri 13 afunguwe mu buhamya bwe yongeye gushimangira ko gusaba imbabazi ari byo byamuhaye imbaraga zo kongera kubana neza n'abo yiciye
nari shumi y'umusirikare bitanagije imana rufosi arufosi twajyanye mu gitero cyari kishe umukecuru bitaga kana k'intama n'umwuzukuru we n'umukobwa we nakatiye imyaka 15 icyo nicyenda gikora ndagisoza ndataha nuvuga ngo igihe njye mfungura waramubonaga ukumva yenda ufite ikibazo muri wowe ariko kubera uko wowe urimo ugenda kandi ukabona uwo aragenda wenyine kandi yari afite umuryango wumvaga kuko byagenda kose hagati yawe nawe utamwisanzura ngo akwisanzurire icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wiciwe n'uwiciye ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye mbese inyigisho nizo zadufunguye ahanini
nubwo Ntawangwa na bose yavuye muri gereza yiyemeje gusaba imbabazi mukecuru Mukantabana nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu bihe bya mbere ategereza yiyumvisha ko yazongera kuvugana n'abamumariye urubyaro
yego iwanjye jyewe mu rugo twari abantu 8 mu rugo twasigayemo turi babiri ngo hagiye abana 5 na se wabo kuko jyewe naburanishije gacaca ariko bavuze ngo abantu bazatanga imbabazi zishingiye kubeshya narahakanye ndanarahira ndanabyandika ndabishimira ko nta muntu ugomba guha imbabazi bakambaza bagasanga hari bakagira ngo ntoya ndabyandika ndabishimire mpereho na kasha ko nta muntu ushobora guha imbabazi
inyigisho baherewe muri paruwasi ya Nyamata mu mwaka w'2018 nizo zababereye imbarutso yo gusabana imbabazi no kuzitanga
ko nagiye kubona mbona uwo musaza akaza tugahura n'ubusanzwe akagenda nanjye nkagenda cyagezeho rero ku muntu hashize nk'iminsi aje ibihe inshuro zigeze kuri eshatu hasi noneho rero araza ati hari ikintu ngushakira na mbere twari dusanzwe duturanye atangira kumbwira ati wowe nashatse ko nzaho gusaba imbabazi twagiye kwa padiri batwigisha mbese ambwira ibintu byinshi ese ni ryari ngo izo mbabazi bazazi guhera hehe nzazi guhera hehe ambwira uko tuzajya kwa padiri yambwira ibintu byinshi mba sinteze kwica umuntu nanjye nta kindi nshobora kuzakora kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka nzamubone tuzahusha tugendeze imbabazi nzazuruhe
mu gihe bakoze ibyaha n'ababikorewe bateye intambwe yo kongera kubana abana bavutse ku bakoze ibyaha bemeza ko baterwa ipfunwe n'amakuru bamenye ku babyeyi babo n'ubwo batari bahari uyu Sebanani Noheli umubyara niwe wagize uruhare mu rupfu rwahitanye abana n'umugabo ba mukecuru Mukantabana yatubwiye ko yari afite umwaka umwe mu gihe cya Jenoside ariko yemeza ko aterwa ipfumwe n'ibyabaye nubwo nta ruhare yabigizemo.
Ubwacu biraducanga nyine tukibaza nk'umuntu w'umusaza cyangwa umupapa wari ukuzuza ubwenge atekereza ute gufata umuntu bari baturanye basangira akagenda agafata abana kandi nawe abasize mu rugo abiwe afasha abo undi mugenzi we abishye bose arabamaze. Iyo bigeze nk'iki gihe ukareba nk'umukecuru nk'uyu nyine byabayeho nawe uba wumva ufite n'isoni kuba wamureba uzi ngo harimo umuryango wawe ufitemo uruhare mu byabaye kaho gasa ubu nimusuhuza aransuhuza. Mbiganira n'abasaza nk'uyu musipapa wanjye tuba tubiganiramo. Ubwo rero ntabwo nabyibagirwa n'ubundi ngumya mbitekerezaho.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo habaga inama y'imishyikirano, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda inshingano mboneragihugu yatangaje ko igipimo kigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2020 cyerekana ko Abanyarwanda 90% bemera ko umwe n'ubwiyunge bwagezweho. Asinta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Mayange, mu Karere ka Bugesera.